uzuzufata mina ngizobona ngizobona umnene ufaka umkhizi ufana kaNkomo Shegana umatindalo ufaka Mpongose umathatha ngesabu ufaka Qhabe le manje tena khona njalo ukuthi umehla manje ukhumbulani ufaka Ntombela umsizi ufaka Ndlovu umdumo ufaka Ntshangase umjaka uthi ufaka Byela uthula uzobona ufaka Ntombela budi mina wethu ehe obuka umehla mancane labo mthatha Jesus, hey, I'm meeting your ass. Now I'm here, y'all. What you doing now? Kalaba banyabaculi benzani bizani insizwa amashiki.